studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ono hedi be studio tamani o da sa yo saki ko modo Ousmane Dieu kalam to kabaruji gondi do di juude maison de la presse la bamako Mamadou Keita wonani to boggi jondi to kadal kalangal donni halaji mudum kewdi do kawral de ere dewrintinangal e wi hono gede cinnide de non de do jolle kadangal walla malinkobe hewbe andande ko woni ele ko tonga hen ko wadda fa yottingol kabaruji du focca waddani horobe bindande de mobe dade keñe le be dorade famu son sariaji mudum tongidi bangal hen hono beydande faamu du ardo en rewɓe ɗe baaɗe fuɗɗi beete hannde faa ɓe kaɓano hono hakkeji maɓɓe so ɓe darano du yirwere leydi ndi yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla maɗon e dow studio tamani taaɗe fi ƴengingol golle kawral deƴƴere ngal woni sembe haalaji kaldal kala ngal e wi hono gueɗe ciññinde ɗenan yo nokkuɗo malinkoɓe kaani faamde ko woni e ley tongande kawral ngal nenno ko fali hen ko nenno hoɗum fuɗu kaldal kala ngal wawi faaborade ƴengingol kawral deƴƴere e dewrintinal ngal fa ɓeydoroɗen faam keɗɗenam Mamadou Sam Seku e Ali Sise
e wi kanko fahag ag al mahmoud mo fedde plateforme gouvernement o hedrakino fi dabare hinnade huncangol hoore golleji talkuru ndu caggal ko ɗum siñina ko ndenno mo metta sanne batte hakkillaji ɗi accirti sanne banggal muɗum
d'accord oui
kaddal ngal e hoore muɗum ana laaɓi ngal wawi gollitede e lebbi nayyi balɗe capantati caggal signature o walde daranide golle kaldal ngal mo inam laamu o golliranno wino rafi kawral yo guɓe ɗiɗi guɓal gondungal e kawral ngal kañi e guɓal jingal bonnude kawral
pour le terrorisme
to bangal kanko attay ak mohammed neddo fedde sima o metta batte yebare gulleji ko ferma o ka dum fufa tawede holtiwide gubal sima kay na uritani kala dabreji kandi kuncinede hore bangal kabar talkundu
chaque fois que ministre
chargé wakati ko ministre daranido kaldangal o witta goddo war holare fandi tan gulleji di fandi de ambassadeur algérie goto witti fu golle o wartan do mere yubandirgol majjun lam o ewade margal e le kawrangal ana jogi gollir kawde ana gara e le majjum ana hani heɓe golloɓe gongirante en e ley golleji so raɓi ɗin nasu juutu ɗum watta so ɗum yara
yeeso
soumaila bayni trawre ka holtiwide guɓe kaptoje ɓe jettade fewi golleji laamu o kanko o tindinowo nder ministére humaninde gollirɗe mawɗe e kañe gollidel hakkunde laamu o e pelle halnane en
wakkatiji so laamu o holliti gollal muɗum ko tawete gollal pawingal e yirwere so haalaji ɗi kewi a tawan e banggal darapo ɗum fawi e gadda kulleɗo ngala dari ko nandi mum miɗo miila laamu gongarentejo ana hani jogade hakkille e gollal mum miɗo andi walde daraninde gollal ngal ana jogi lawol e guɓe keddiɗe ɗe fof gollidinde kawral ngal fano wawi yarde
yeeso
wakkat juno kay guɓe ɗe fof na jaɓani wiide ana hani faamuɓeɓe leydi Mali sembine sanne banggal ko woni e ley talkudu ndu eɓe miili ɗum kaldal kala joningal na wawi jaati faabade newa muña famminde ɓiɓe leydi ndi fof kabaru talkudu ndu
hono tottere jama golleji tongaɗi kaldal le kaldal kalal ngal bantinama fa aljumara janggo yo alkamisara hande wonno ko hawruɓe hen ɓe fuu dokkata hakkillaji mumen e dow ko pelle ɗe kawri e dow muɗum ko yaafinoɓe golleji ɗi noon dardi hono dokke wattudu faaɓe mooɓa hono gonginali gaɗaɗi ley hen ɗi kala kabaruji ɗi jiɗɗon hettindade ɗo studio tamane fuu ñoƴƴe 76 68 88 51 do whatsapp kañum du e dow wiyamo oɗo mbawi ñoƴƴude 33 37 321 dow wiyamo margal en heddi le paale yogaji cercle ñoro manggo no janjumbe ana hen e wi nana ley ngo wuro noon commune gogi heedi kerol Mauritanie margal ana e ko luttodiri hono jawarankoɓe jomiɓe fawarde e jaari sonkoɓe kañe sisokonkoɓe jogoraɓe yo joomaɓe hakkunde kaldal e kawral dow hono tawangal meɗen e taɓade hakkeji tomante noon baldal ngal tiiɗi hakkunde maɓɓe fa sanne nenɗo yoɓe hodduɓe du kanko Mamadou Baba Kunta o yaahi hino ley wuro ngo keɗɗenako Mamadou Sama Seku e Ali Sise keɓani en hen
jangume yo wuro ngudde do nyoro hakke kiloji chapantati e joyi ga kay machu ka kuna wodi holliti modi sisoko na do wuro ngo
onni kayra kuna
tawde kayra kuna ni gonno duubi tan der e chapande jetti mi dan gollana be rewbe amena nda fana be so yangeji ma wari kanyi e julde mi dan kutana be dabaji ma be min bihi du wawa heddorade ni noga e jeegon lewru october suka e kingi kawriti be nabbi min be jey be baroy mi e de mi sede bela ma hore tan horeje jana meri nyoro o wari na ton so hongonga ko min tampi bala fugo min bayi so de sabe marganga
ardi be ko min gogi gondini jati odo kabaro ka e wi mabbe dabareji na gondi kunchene do hore yalla timminde kabar mudu kedana shakna gunduru kanko jokko arandejo mer gogi
presentement
don gonden hande do margal an heddi to amen do saka hala ma janjum ka e hunko tan o halete sona dun fe goto wana machudo goto lam ko be ngari hanon baawi haldude yimbe galle be yalla jang e de yere ana warta e galle de
mi titina wide yimbe galleji kewdi njalti non odo nuku o batte kabar ngududo ka e do sababu kajabe lamu e kanye yimbe le lamuji tawangal be wakati juno kaybe fuf be ngarti der wuro ngo dum woni ko holliti yimbe le yoga dum ko nilaado su jutamani mahman baba kunta hebani en to jangumeto
Fatima de de do yantere non studio tamani yotana on kala e do ko hebele kabaru margal godungal le region kayo nelabe mudun nanda kanko Mamad Baba Kunta e Ibrahim Haran Diallo wonko be keban ta on nyande fu on tobbetedu e noppi modon mo be dagal horebe bindande kabaru jo wadi faabe beedoro dunke faamu golle do sariyaaji muudu ngeenyal golle faawarde barkanaaku mu nenno alal baarande non be moobe dike nokku maison de la presse yalla harube en be fu ana andana kala ko tongi ele odo golle faabe beedoro de faamu kedde na Mamadou Sam Seck e Ousmane Nyaali Buuli
ngaddo kartol wadi wattu mo neriya fuf ndokobe kabaruuji be leedi mali be na nodda sariya batte bopiji e wi kanko yuuna golloji fedde dental ardibe zunne en fanda ndedo jande yo buutude sanne bopiji jogola kabaruuji di Abubakar Bani Zan
pour les cas de concertation
de jande directeur en publication an waawi nafude sanne journaliste wadda faabe anda sariyaaji pawidi do golle nantingul kabaruuji leemu dum du mi emila wadda fa kabaruuji la bodi kebe ndokke dum fallobe do kude kabaruuji baw yottinde be cuudi sariya
kude procès
so wi kanko kejaado golirde momde humaninde ndokkobe kabaruuji lollirde hak ni di ina daku hani kunchene da hore ndar hugul kabaruji wajibi ndoko kabaru halde ngonga non ko holliti El Hadj Mohamed Hamay Cissé kafnaado kabaru ande kesse ndar golirde hak
l'éthique la déontologie
ne di ina daku wawa wadde sini ar wada golleji yogaji hono halde halaji di jottaaji peneji hayfude na arafi kedininde ngundam neddo goddo an hani journaliste yottina kabaruji e tajiri ngonga non gollira do neddaku salodo fu hono kalisi mo laaba ko way wadde masiba fu an hani wadade dum kabaru fu mo hebi sedo dum fa gasa hokkira no labiri
de do jonde wari jati wattu mudu dum ko holliti e lokuyam goto e garbo hawrdembe mo wi'e Soumana Traoré on dokko ba kabaruji
cette formation
de jande wadi nda hani wadade sabi wattu joni o nantinobe kabaruji kewdi ana nodde cuudi sariya de mila wadan fa journalisten be kollite ko wayi nafude dum ben do kabaru sariyaji pawidi do nantingul kabaruji hono neti en dako
litigela deontologie
tabagul nedi neda ku lato sababu hebde sanne ndokko kabaru o fewde etelaji bilidi e golle makko woni ko holiti kanko kafnaado golleji kawtangal El Hadj Mohamed Cissé
UFLM union des femmes leaders dum woni dendangal balé ardo en rewbe kany e wildaf ndarani ko no famu ardibe hede rewbe lato to fewde nono lato to horebe de do balé rewbe fa golleji ma pewa jande mudun non dagu nyalaade tati fuddi alkamisara handen yo wadda fa baale rewbe darano hakkeji kanyu e rewbe be fu no kani daranaade du bangal yirwere leedi meden di fa bedra dan fam kedan hen Ousmane Nyaali Buuli
Les femmes sont réellement flexibles.
Rewbe buri jogade titallaaji tawene sini andari ande e be jogi bo sanne do daranaade kabaruuji yogaaji bo wadde yirwere debbo an waawi laataade ardo lobbo nenno fadum laato an haani be jangine e dum waawi nafude sanne dum wada fa rewbe be darono koy mube moddina baale e mbaawi ardaade jirwina fa gasa sini be janginaama dum wada fa titallaaji be jogi be paama be kebo be darono dum ko be donkini fu be darono yalla ana laato fa gasa min fu jande de way nafude bi da andi meden jogi bawde ka meden kasindini janginede rewbe anakaani andude hakkeji mubben e darnde mubben wadam fa yingo lobbo wada e mubben woni ko min ji ilato
que nous voulons de la femme
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
Sengarta ni kabaruji region ngaji meden keben famu hono galleji chapane nay do jittidi song ndokama ngure e kadulele le mabbe non rewbe sappon darani be fotire ana hen association Carrefour de développement don walde denangal bangal yirwere fawarde e deejere song wadi ngaddo dokkal keyaado hono hokkabe non berkini de walde bado to temedere neddo sappay jeddombe yo rewbe du gondi ila kenya non e imaji cellal non non dartude du fa bame e golle protection civile itane 2019 de les régions kudukoro o cialdi mabbe fu yewtete heedi dowtore le ko gollirde protection civile kanyu SCRF kudukoro ndarani kaydu ana buri temede nayon neddo yurobe le mali e tagal mudum fu hawrobe ila kenya e batu do hono dawidi yo collectif balé yahobe jolaare OIM kany CSDM darani o do batu le nyalaade nayno be dokodiran hakkilaji do sisiliji kewdo bangal hono dido dawi fa fambe do yo da kadde dido kabaruji kede hedal fande yotere man yeso ken tawde ko waral